Zaganangonano, the assassin. Jam record nation one, Atta Pro. Coronavirus. Listen.
Ibe ba muma uli de ruru belwa kulumbile. Bana Uganda fesi kwi umbile. Sicha chivatika e chimisi kichivika e. Wasi e kugusa niraba kukanile. Chino che kuliku chiri siriasi. Mwana wa mayu hale kere sage baroma. Isaba mungono, isabuni over sanitizer. Ukazara wa ulinda uwo manisa ulamu. Ulinda uwo.
Chino chiku wa mbako iwe. Osana uwe chonjo. Uone coronavirus.
We wale bibin to be bin to be galim. We saba mungonum imboni saboni. Coronavirus ratatang ratatang.
Minaomba mungu for the world with. Washa mikono tena iizo. Coronavirus tena deadly. Inapika 10 kiss gently. Ayashika sabuni ama sanitizer. Nipe distance, nikupe distance. Washa mikono kila dakika. Mama na baba ama na dada tu. Apa jambo iko Wakanda style.
Chino chiku wambako iwe, sana uwe chonjo. Uone coronavirus, chipa mbako ise, sana umbe chonjo. Mbone coronavirus, chiku wambako iwe, sana uwe chonjo. Uone coronavirus, chipa mbako ise, sana umbe chonjo. Mbone coronavirus, ngoli nina kumsaruki kweka. Yeza kumagangiru wana kuyeda. Ukawambi so wacho, iwe saba mkono, bere koka distance. Hey, rufu runuru, biye buri ruwacho. Buse baka manye, dena buwachi manye. Coronavirus, ali so serious. Bene kuka distance, kava kafuwa.
Okumele waka chijatu ya mamu society. Living peace, we wale si negativity. Stem sensitize and wala buli community. Toku wano bulu wado usasanya. Let's stay at home for betterness. Sanitize and keep a distance. Stop shaking hands, kulobu nungi wansi. Chiyama zenyo.
Chino chiku wambako iwe, sana uwe chonjo. Uone coronavirus, chipa mbako ise, sana umbe chonjo. Mbone coronavirus, chiku wambako iwe, sana uwe chonjo. Uone coronavirus, chipa mbako ise, sana umbe chonjo. Mbone coronavirus, chino chiku wambako iwe, sana uwe chonjo. Uone coronavirus, chipa mbako ise. Mbe chonjo, mbone coronavirus. Chiku wambako, iwe, sana uwe chonjo. Mbone coronavirus, chipa mbako, isi, sana mbe chonjo.